sukari.
Haijalishi nini utafanya, hata tuviko sana, minifala nitarudi, minifala nitarudi. Haijalishi nini utafanya, hata tuviko sana, minifala nitarudi, minifala nitarudi, minifala nitarudi. Nitarudi, rudi, nitarudi, rudi, nitarudi, rudi, nitarudi.
Chali yako na 9 inch ina shift gears automatic, lakini daily napigana na masai chick. Hii ni love ninavumilia antics na huku anga hivi. Mi sielewi ni kanta chizi ni nini sikupei. Lucky you, mimi si wanyeri. And when I'm back, nimerudi juu ya mechi. You said, call me back, don't do that. Say my sorry, I'll take you back. We ni playboy, hiyo ni fact. Na ninarudi nikisema ni ya love.
Nini utafanya, hata tukiko sana, minifala nitarudi, minifala nitarudi. Haijalishi nini utafanya, hata tukiko sana, minifala nitarudi, minifala nitarudi, minifala nitarudi. Nitarudi, rudi, nitarudi, rudi, nitarudi.
Yeah, utarudi vile unapenda hiyo kuni. If loving you is wrong, you better sue me. Ain't nobody do me like you do me. Ooh-wee, feeling that you give me so, so real. Addicted to your body, natamani, mami. Run, 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 run. Siku bembelezi, unajua utakamu. Never seen pink girl, I'm a bad man. We could be riding, 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 riding.
Nini utafanya, hata tuviko sana, minifala nitarudi, minifala nitarudi.
Utarudi.
Nini utafanya, hata tuviko sana, minifala nitarudi, minifala nitarudi.
Utarudi.
Minifala nitarudi, nitarudi.
Yeah.
Rudi, nitarudi.
Bye-bye.